akitembea miukoi, napenda sana walai. Milioni siyo pesa, wenye na hawaje kupoteza. Kwa vinyodo na jidari, miaka nenda tunawapoteza. Milioni siyo pesa, wenye nazo hawaje kupoteza. Kwa vinyodo na jidari, miaka nenda tunawapoteza.
The way she do ke usikangu no one knows. La vila vidu mkwano kwange.
Never seen
the way she do.